tinuronu chukwu na kpogu yumu mmadu olumnuru nekwusi n'ezie na abụmihebu anụlọ maro na-enwe ya mebe ọzụzụ ya ụmụ mmadụ dabere ụmụ chineke dabere chukwu ewu
Thank you, Jesus.